La que más da.
J Drama or the Bear.
La que más da.
People call me Batman. Didn't have the cocky come again. Ubaya kitu gani? Kwani uhaya na etoa ni manani? Ani? Unesa nita daddy cool, amenijesh waste zoo, generali daki master. Unesa nita kaka mkuu, Dr. YC, I'm a music doctor. Ni mwana temba daki master. Daki menuka na kiwasha. Washa ni block wamebuma. Sasa naponyona wanashindwa takusema, sema. Isti zoom godi wangu, madini, material, ni bless kama kacha. Ni kama mbele kama ulaya, draft kuwa chest, tunacheza faster faster. Kiona mina pita mtan, baste kila moja, hata sema huyo nani. Nikiwa na wana chemba mtan, baste kila moja, hata sema huyo nani. Kiona mina pita mtan, baste kila moja, hata sema huyo nani. Nikiwa na wana chemba mtan, baste kila moja, hata sema huyo nani. Nani? Anko digital, flow kastaki, chamber material, king kwenye drafty.
Zizu empire,
blessed kandakati. Kwenye history kami fume eliminati. Drafty no system, daily nighty. Sansia lyrics, ubongo harakati. Real sio fake, strong sio waki. Dark in the lighty, soma harakati. Hapa hapa pisi kari, hapa pini. Hapa hapa toa kazi kama mkari nenda mjini. Line kiulaini, mambo kuwa line. Nakula vitu line, na natoboa tukiulaini. Hapa hapa toka dome rap city. Hapa hapa, MCs na wakili. Hapa 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 tobo hapa mjini. Hapa hapa nakalisha mabisho wa mjini.
Kiona mina pita mtan, baste kila moja hata sema huyo nani. Nikiwa na wana chemba mtan, baste kila moja hata sema huyo nani. Kiona mina pita mtan, baste kila moja hata sema huyo nani. Nikiwa na wana chemba mtan, baste kila moja hata sema huyo nani.